bila wewe mimi siwezi. Nishike, nifike katika hatima yangu.
DJ
nisikie.
Ee Bwana, uyasikilize maombi yangu, ukuangalie, utafakari kwangu. Ee Bwana, uyasikilize maombi yangu, ukuangalie, utafakari kwangu. Uisikie sauti ya kilio changu, maana wewe ndiwe nikuombaye. Uisikie sauti ya kilio changu, maana wewe ndiwe nikuombaye, mfalume wangu na Mungu wangu. Amejiteulia mtawa, na Bwana atanijibu nimwitapo. Bali jua ni ya kuwa Bwana amejiteulia mtawa, na Bwana atanijibu nimwitapo. Toweni